yesifo sami ngavukelwa womoya alabe mathanda yosebenjikele nalabe mbasiza yosebenkhuliwe bomina ngingaza ukubayala khiba khombisa indlela aw noma ngingakhala ngibaxolele umuntu angeke umpendule angeke umshintshe umuntu engingafuni ubothanda ubuyela enganeno ungabo msiza umuntu ebengingace ubosiza ubuyela enganeno angeke umshintshe umuntu engingafuni ubothanda ubuyela enganeno ungabo msiza umuntu ebengingace
King Akongi nga let's easy to do. Angizoni.